Here's another one, here's another one, here's another one. Je, unajua mwanamke hana gharama, anahitaji matunzo bila kiburi, anahitaji madrama. Zidisha utundu majuzi chumvini zama, mwanaume mashine bila mikwanja, sio hizi zama. Je, wajua umbea squeeze ni diri, so why unauza sura, wenzako wanauza siri siri. Nasikia squeeze vipaja vikaya, ndo zile ya kwamba ngombe wa maskini hazai. Aujajua wabovo na run game, sombe ukatoso na muda ni boro toso na dem. Aujajua na ringa ndo wanangoma na Singida, Dodoma ya ngoya nyume meshona. Oh yeah, yeah. Hey.
Yani kwenda peku na jia ina mimba, haujui. Kujifanya muwerefu wakati unashida, haujui.
Oh yeah, yeah. Hey.
Yani ni kwenda peku na jia ina mimba, haujui. Hey. Kujifanya muwerefu wakati unashida,
kudanga sister du, mambo kishamba brother du, kufeki maisha gharama kati hombe na adhabu ya kaburi na jua levisho sanda, hacha kuishi kwa kiburi na idea za propaganda. Wajua bila dunia mapito yasinge kwepo, kila jambo lina mwanzo na pia ina hitimisho. Bora utoto angalau kuliko hutu zima, aminu na kudharau, ipo siku atakupa heshima. Heri umaskini wa kifedha kuliko wakiri, imani unaweza kuipoteza ukikimbia na ujasiri. He, mabadiliko ya life leto na wewe, mpangaji ni Mungu, kodi ya pumzi unatunza wewe.
Oh yeah, yeah.
Yani kwenda peku na njia ina mimba, haujui. Kujifanya muwerefu wakati unashida, haujui.
Oh yeah, yeah.
Yani kwenda peku na njia ina mimba, haujui. Kujifanya muwerefu wakati unashida, haujui.
Aujajua na ringa ndo wanangoma na Singida, Dodoma ya ngoya nyume meshona.
Oh yeah, yeah.
Yani ni kwenda peku na njia ina mimba, haujui. Kujifanya muwerefu wakati unashida, haujui.
Oh yeah, yeah.
Yani ni kwenda peku na njia ina mimba, haujui. Kujifanya muwerefu wakati unashida, haujui.
Please.